Yo, 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 call me real Steve-O. Alright. Mpaka wana zako vitendo, usijaribu kubadili mtindo. Toka chini hadi kwa shingo, kamba situcheze utingo. Minapenda ulevo symbol, minapenda kivali ya purple. Weniwe langu apple, kamba situchenge couple. Every day, every time, yale I need you. In the morning, I need you. In the noon time, I need you. Tonight, I need you. Every day, every time, girl, I need you. Nakutaji, baby. Kila siku uwe nami. Nakutaji, baby. Sijeni acha lonely. Nakutaji, baby. Kiwa mbali taumia. Nakutaji, baby. Kila siku uwe nami. Nakutaji, baby. Sijeni acha lonely. Nakutaji, baby. Kiwa mbali taumia. Baby girl, tease me. Baby girl, tease me. Baby girl, tease me. Baby girl, tease me. I love the way you bubble. Come on, girl, I say humble. I've never seen you assemble. Tell me what you want in double. With the other one scramble. I wanna make an example. So give me you a label. In love, I know you are able. Alright, doctor, you are the better. You are laughter and bitter. My doctor, you are the better. You are laughter. Unbeater, nakutaji baby. Kila siku uwe nami. Nakutaji baby. Sijeni acha lonely. Nakutaji baby. Kiwa mbali taumia. Nakutaji baby. Kila siku uwe nami. Nakutaji baby. Sijeni acha lonely. Nakutaji baby. Kiwa mbali taumia. Baby girl tease me. Baby girl tease me. Baby girl, tease me. Baby girl, tease me. Minimum, I'll spend all my life nikiwa na we. We peke yako nizafanya ni feel the one feeling for now. Tabasamu ya kupendeza kila napokuwa na moyo napata amani. Siweze kudanganya eti bila wewe niko sawa. Katika maisha yangu wewe ndio nguzo. Basi dance girl nipate ra. Sinojua kudance mimi napata ra. Sina angaika, mimi natosheka. Acha nikuite wangu malaika. Kiwa bila wewe mimi nateseka. Hadi down girl navutingika. Mina baki tu nimebambika. Alright. Nakutaji baby. Kila siku uwe nami. Nakutaji baby. Sijeni acha lonely. Nakutaji baby. Kiwa mbali taumia. Nakutaji baby. Kila siku uwe nami. Nakutaji baby. Sijeni acha lonely. Nakutaji baby. Kiwa mbali taumia. Baby girl tease me. Baby girl, tease me. Baby girl, tease me. Baby girl, tease me. Step by step to the top. Never give up. Yeah. Call me real Steve-O.